mourir glory liberté.
Ci digante marak masé bi julu li souf cédé tlengawon tou fatou mi gi don garé ni bi jolol yu teddi ci melaxi xawé lax yenen yu melni lu don ngir liberté di riir ngir jambar yi don xexte bal dakul di riir ngir ñi don gaday ci yoon yu metti angir kep ko xamni soldat nga buttu mu ranki ci guddi gi and against the bomb the chimes of freedom flashing
Liberté.